Shaka Zulu, yeah.
Abuga.
Oh, sina time, sina noma. Niwe unanitafuta, sina bad mind, nastaki noma. Sina time, sina noma. Ni pesa mina tafuta, sina bad mind, nastaki noma. Yeah. Mafanikio yangu ya kumaro do, naenda kurongo kisha niomba do. Hakuna mganga anayeshinda Mungu hata uende Nigeria. Ninachoamini Mungu akisha panga muja wezi kupangua, yeah. Kila saa ni maneno maneno na nitafuta tafuta tafuta kila sehemu, yeah. Mara aro anauza madawa na biashara haram ndo maana anapata do. I'm a hard working human. Nimetupa nyuma, uwezi kunipata chumba nikilala. Oh, sina time, sina noma. Ni wewe unanitafuta, sina bad mind, nastaki noma. Sina time, sina noma. Ni pesa mimi natafuta, sina bad mind, nastaki noma.
Danny, I'm shining. Hata muende ukambani. Holy Ghost fire. Oh no bad mind we firing.
Usinione mina ishi niko na pesa riziki nishapiti ya madhiki aise. Kufukuzana na wazazi kutenda na marafiki mpaka nao niko top kwenye pe.
I'm a bad man, every party I ban. Nasa jina kubwa ni buga mitaan. I'm a bad man, fast cash we are shine. Wapinzani wote wako down.
Oh sina time, sina noma, yeah. Ni wewe unanitafuta, sina bad mind, nastaki noma. Sina time, sina noma. Ni pesa mimi natafuta, sina bad mind, nastaki noma.
Manji bariye batanda gara, brige kolamba singa siruwa tagara. Abata singa singa, I don't know what you've been waiting for.
Waliyo watanjagala, bulike kolamba singa silu watagala. Abata siga sigo, I don't know what you've been waiting for.